Government ingeita mu ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino ekoodde bannayuganda n'ebitongole ebirala byonna okulaba nga basalirawamu amagezi ebisoomooza byonna ebireetera bannayuganda okutabuka emitwe ekifiiriza eggwanga n'okutwala obulamu bw'abantu. Bino bibadde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu masekkati g'ekibuga Kampala mu kutongoza alipoota ku mbeera z'abantu ey'omwaka gwa 2025-2026 eyitibwa State of Population Report wansi w'omulamwa ogugamba nti obwerinde ku mbeera y'obutabufu bw'emitwe mu bantu mu ggwanga wonna. Dr. Joseph Muvawala akulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga lino ki National Planning Authority alambuludde.
That the rapid growing youth population combined by unemployment, subsistence livelihood, urban pressures, substance misuse and social vulnerability is generating psychological strain at a population scale. Mental health is therefore not emerging randomly, it is emerging demographically.